Baba na mama wamenileta kwenye dunia, wamenileta kwenye dunia. Hey, hey. Thank you Lord for the life. Japo kuna mengi ninapitia. Hey, hey. Unaecheka naye kwenye raha, kwenye shida takupa jeraha. Pindi ya kigeuka masaha, kizuri kinakuwa kinyaha. Alikuwa rafiki, hata kuna mzigo. Una nyumba gari, unauza genge mabibo. Au bebe bebe, unaye mto wa dina. Pesa siki yumba kama mbali wewe kima.
La la la, lelele, I'm living my life. La la la, lelele, I'm living my life. La la la, lelele, I'm living my life.
Mina chana, zaida wanya mwezi. Mtongea sana nye mayanga mlewezi. Tazidi kupenga kisa stress mpaka totoro. Nanyi machakula mwaka humule magodoro. Kurak mini mkali, style na mitindo. Uliza madi ali, alivungu taga jimbo. Likuwa nosha magari, leo na miliki bingo. Ase mini mkali, kolo na lichapa fimbo. Rafiko kweli moyo wangu. Yeah, la 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 la. Japo nipo peace na wanangu. Yeah. Don't mess up with
la,
my
la,
life.
La la la, le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le, I'm living my life.
I'm living my life. Nina siriru, nusina samane. Ura nini chale, na mulungu wane. Familia yane, na vazazi vane. Mdukulu wa mboja, nini namba moja.
Japo nasema mengi, lakini miso mgei. I think ibada leo, yes, kuja better day. Then a week, inoza shame 7 days. Kama haunaga kazi, piga goti to pray.
Karibu asiri, kutoi tongo tongo. Nijila matajiri, alinaga lungo lungo. Msome niko pili, nini liachaga Makongo.
Arusha gare naro kwenye ramani ya
Kongo. La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
I'm living my life.
Amba anayejua kesho yake anyoshe kidole juu.
No one knows tomorrow.